Macho yangu yako wazi lakini naona giza mbele yangu. Kama kila kitu nishafanya, nifanye nini sasa?
Mungu nisaidie.
I'm drawing in my thoughts nikizama kwenye giza. Umsigo wa moyoni sio siri unaniumiza. Na smile kwenye kamera lakini ndani nalia. Depression ipo kweli sielewi wapi ninaingia. Lost in the shadow, looking for the light. Fighting these demons every single night. It's heavy on my chest now. Kukaa kimya nimeshindwa, let me speak now. Juzikati tumetoka kumzika mshikaji wangu, tulicheka naye fresh, kumbe ndani ana machungu. Hakongea njia lochagua noma mzee, akaona bora kujinyonga tu apotee. Akaisi dunia imemchosha, acha atembee. Navuta picha mwana livo struggle that day. Sipati jibu mana nami napitia mengi. Niko stage mbaya, kichwa kina vitu vingi. Wakati mwingine naongea mwenyewe hata sijui nimefikaje pa nilipo. Mawazo ni mengi, naongea na watu la upweke ndo nao nisikiliza. Na washa chatu mbani moyoni linabaki giza. Wananita strong, ni kweli na kaza, ila nshachoka moyo na bidi frana ikiza. Kama ni mapenzi yako Mungu yatimie, ila kama so yako nambo niokoe. Please baba, usinache nangamie, kila tuwa ninayopiga unisimamie. Akili imefika mwisho. I'm drawing in my thoughts nikizama kwenye giza. Umsigo wa moyoni sio siri unaniumiza. Na smile kwenye kamera lakini ndani nalia. Depression ipo kweli sielewi wapi ninaingia. Lost in the shadow, looking for the light. Fighting these demons every single night. Namkana ndoto changa modus na ngoja mlangoni. Na imani na kesho la kukicha naona bado sioni. Na isi kama nimebeba dunia yote mabegani, lakini wa kubeba fikra zangu hata moja simoni. Nazama kwenye maji naona naogelea. Sijawahi kuchoka mema kujitabilia. Na kama mbisha dele mina fukuzia round. Kibansha pigwa ulingoni lana ngangania. Maisha yataki unyongelo na jua, ila mbona kila nkiji tutumua na umia. Hata kama nkiwa nimechili mawenga na nzidia. In short day after day hofu inanivamia, sijajua what's going on. I'm drawing in my thoughts nikizama kwenye giza. Umsigo wa moyoni sio siri unaniumiza. Na smile kwenye kamera lakini ndani nalia. Depression ipo kweli sielewi wapi ninaingia.
Lost in the shadow, looking for the light. Fighting these demons every single night.